nike ya nike ya nike mwana ya Kongo. Hey, happy birthday to you. Abeni, happy birthday to you. Happy birthday to you, yamige. Happy birthday to.
Hello, Sister Anik. I just want to wish you a very, very happy birthday. I hope you enjoy your day. And
birthday, Sister Anik. Enjoy your day and enjoy whatever comes your way.
Happy birthday, happy birthday to the one and only our in-law. Mwatema ya papa fura. Inakutakia siku njema na mwaka mpya maendeleo.
Happy birthday.
Hey, Anik, happy birthday to you. I wish you more years. May God open all closed doors.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mrs. Happy. Happy birthday to you.
Anik, my wife, you're the most beautiful woman that I know. Kucheka kwako kwanipa amani. Anik, I love you. Sura yako ya upole mama, sauti kama malaika, na mwendo kama kinyonga. Anik, nakupenda. Ikiwa kupenda nampenda, nikichagua nitachagua, nikitaka kulala na kuona. Anik, mama, mimi nakupenda. Ikiwa kupenda nampenda, nikitakuwa nitachagua, nikitaka kulala na kuona. Anik, mama, mimi nakupenda.
Nikikukosea, mimi ni mwanadamu. Anik, mimi ni mwanadamu. Sifa nampa mama yako kwa malezi bora mekutunza. Ani, kwangu nitakulinda.
Ikiwa kupenda.